청소를 사나가 위에 환호로 모자가 줄줄탄. የፋኖር ሞግዳ ታግጅማ ተገልገል ሰዓት ለማወራ ከአክሳዲስ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸን ሶዶም ይተኮ ቪኦኤ 24 ደረጃ ከሱ ጀስ ታያዩ ይልቀም አንሰራ አለ ኸይት ውጣት ሙደን ቁዳን ያሁር ባርኹም ለማ ዲዳማ ኬስ ጀር ሰዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖር ሞግዳ ከሱ ጀስ ታኒ ወነርቀም ኦዱን ይልቀም ነው ትጁገን ንትማ አቺሆን አፈደቻን
አተሞልተን ለጌፈቶ ተኬኛ ኡዱን ገልገለ ከናፍ ቃምኩ ነው ሙምቺ ሚኒስቴራ ሱዳን አብደላ ሐምዶክ ነሞን ኩርነኩም አላከዋመን ገረብየ ሁላ ሱዳን ይተከበቀተን ሰበባ ከንተ ይረኩናኑ ትግራይ ከሳላንች ሰመሪያችሁ ከለይ ሰይሮ ገባባ ፍንፍኔ ዳወተን ይጅራን ሐምዶክ ዳወና ሳኒድሮ ፉለ ትዊተሪ ሳኒረ ተከበረይ ሰኒት ቢዮቶ ኡቡላታን ለማኒፍ ነገኝ ሰባቲን ሳፍ በዳሪና ሄገሬፍ ከገርጋራን ኢሞቲ ኢጆታን ከነከ ሲያሳ ምርገነማፍ ነገኝ ላጅሴ መሪቡ አቀቡ አከገጌስን አብዲን ቀባጀዳን ዳወናን ሐምዶክ ዱራን ጉዮተ ለማፍ አከቱሩ ኢብሰሙ ሰዓት ለሃንገቶ ኮቦ ደገሩ ገረ ሱዳን ትዴቪያን ዳወናን ሳኒ ማሊፍ አከደጭቴ ዋንብሰምንጅሩ ሙምች ሚኒስቴራ አቤ አህመድ ሎል ትግራይ ከሳ አባቴራ ከናፍ ጃርሱማ ሱዳን ካንሎለ ዳቢንሳ እንበርባችሱ ጀዳን ወራንዲ ወሃት ወሪን ገጌፋ ምንጅፈኖን ጎሎባ መከነን ጀዳን ራያት ሰወራናፍ ከለይሰ መቀሌ ተርገሙን አጃይ ፈላፍ ገለተ ከንብሰን ሙምች ሚኒስቴራ አቤ አህመድ አጀጃወን ወራና ገመይ ወሊን መርገጌ ሰንጅራን ገባሳ መስፈናራገ ጃለኔ ዴሳ
ሆገኑ ተወራና ከሰደርካ ኦላና ወሊን መሪ ከንገጌ ሰን ሙምች ሚኒስቴራ አቢ ከነኒ ሶራታን በአኒ ቱረን ዋሚቸረዴ ቢኤ ያቴን አከዴቢያን ካንቴ ጀነራል ባጫ ደበሌ ጀነራል አበባው ታደሰ ጀነራል አለምሼ ደግፌ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ቆንዳልቶ ተወራና ከነን ብሮ እንጂፈኖ አርጋሜ ቆዲ ፍደተን ኦላና ታኡ ካናፊስ ገለተዲየ ሰኒጅሩ
ይህን ጀግንነታችሁን በአንድ ነገር መድገም አለባችሁ አሜሪካ ከኢራቅ ጋር ስትዋጋ
ወልወራንሳን ቀረመኒ ሆገኖተ እንጂፈታን አርገኔ ጅራ ጀነራል ብርሃኑ ጁላፋ ሰአቲ ድግደሜ አፍርከሰት ከሮሪ ሆጂ ተርበላማ ቆጴሱን ገኡምሰ ሆገንሳ ገርሲ ሰኒጅራን አባባፋን አከከ ከኛ ቢፈቢፋን አከ ተሱመ ለፋት ወልሲምሲሱን ገኡምሰ ቀበን አገርሲሰን አለምሼት ፋንሞ ኦጉመ ዱካሱ ኑፊስተይ ዲነተ ገርሲሰን ባጫፋን ወልተጂ ቱረንረት ጉያ ጉያ ጉርሜሳ ሐልከንሞ እንጂፈኖ ከሰን ሆርዶፋቱሬ ጀዳኒሩ ሳንኩን ቀበኛ ቢያ ጉዳዋንታ አኒፍ በገኑ ዴቢ አንጀዳን ዶክተር አቢ ሆገነ ቅንዳይፊ አንቱማ ኡማታት እንጂፈኖ አርገመት እመ ኢጆ ቱሬ ከጀዳን ሙምች ሚኒስቴር አቢ ቡኡሪ ሚሶማ አዳንጭቴ ቱሬ አከቲ ቡፉፊ ራያንቲ ሰቢያ ካንጉማች ቀባቹ ዱበተኒ ከነመለስ ፓርቲ ሲያሳ ጫላት ጎቸ ጎቱማ ቢየቲ አበቴ ረጀዳን ወልወራንሰ ከናፍ ቃሚቲን ከኡምሰቲ እንጀዳን ራያንቲ ሰቢያ ተወና ጀለ ኦልቹን ጎቱማሳ እረዴ ቢያከምር ከነሱፍ ጋፈተኒሩ እንጂፈኖ አርገመ ቦዳ አደዱማን አከይኑ ማምነ ዶክተር አብይ አህመድ አደራጀቹሳኒ መስፍን አራጌ ገባሴር
ቡልጂንስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳኒን ቶሮ ቢዮ ተሾርከ ሱማ ደገረን ከሳ ሐቁሳ ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ካንካርቱም ከሳ ሐቀበክስ ሴጅራ ተርካምፊንኩን ቢየቲን አፍሪካ ኩን ድነግዴ ሸሚ ደመደን ደመጭሶ አከሱመስ ሞጋት ቆደሙ ሼጥ ኡምራን ገውፍ ገርጋራ ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ካንካርቱም ከሳ ፉሮ ፌስቡክ ይሳረተ ከበረይሰት ሱዳን ቶራሰነ ከሳ ሐርአካስቴ ሐቀሙ ሼፍ ኩሊስ ሚኒስትሪ ኢማላ ማይክ ፖምፔዮን መለተ ፈመገል ሜ ፌደራላር አከካሙ ቤክስ ሴጅራ ሱዳን ቶራ ቢዮተ ሸሮኬ ሱማ ደግራን ከሰት ካንገልሞፍት በር በኩደ ሰገሊፍ ሰገልተሞተ ከሰ እና ሱዳን የሮጋባባ ፎገና አልቃይዳ ድራኒ ኦሳማ ብላዲኒፍ ይደጥቶተ በርባደማን ከነን ብሮኬ ሱሜ ሳቱልተቲ እትደበለ ሱዳን ይደጥቶተ ፋሊስጢን ከነን ዱግዴ ጋዛ ከሰ ሜሻወራና ኤ ሱዳን ኢራኒፍ ዳንዲ ታቴ ጀረሜ አማነማ ሱዳኒን ቶሮ ቢዮተ ሸሮኬ ሱማ ደግራን ከሰ ሐቁን ሀሪሮ እስራኤል ወሊንጅሩ ጭምሱፍ ሞቱማ ካርቱም ከሰ ኢም ኢጆራ ቢዮን ለማን ሀሪሮ ዲፕሎማሱ ማጉቱ ተልፈቹፍ ወሊ ገለኒ ጅራን ኩኒስ ሱዳን ቢዮተ አረባው ጋከነ እስራኤል ወሊን ሀሪሮ ተልፈተን እሴ ሰደፋተ ኡሼቲ ሱዳን ኢታን ሱዳን ሞሮኮን እስራኤል ወሊን ሀሪሮ ዲፕሎማሱ ማ ኡመቴ ጅርቲ karagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti mesha kan qabana ta ekesaka amudan kan hara amr gat talalin virusi corona company dawa pfizer kan kalmato michigan kesarra dirbata kalesa waltale united states kes jirani frab samuf gamasi ka ejra missionary Bulchin Sanyata of Dawa America Stephen Hahn CNN Fipsakinanin Talalin virus ilubbu galaafatu kan COVID-19 if qoppay kibtata har'a kennamu jalqaba jenne abdanna jedhan company Dawa Pfizer ra har'a konkolaattaawwan talaaliiwwan kana fe'atan talaalli qaruuraa 1984 fe'ataniiru tamsaayni virusi kana America keessatti hammaate innaa jiru kanat hojjettoonni kumsa fayyaaf maanguddoonni kanneen keellaa kumsa fayyaa keessa jiran talaalli marsaa duraa doozi miliyoona 2 qabxii 9 fudhachuuf jiru gama biraan president Donald Trump hojjettoota White House dabalate angoonni mootummaa sadarkaa olaanaa talaalli duraa argatu qajeelfama jedhu jijjiiranii jiran Trump dilbata kaleessaa ganama ergaa Twitterii ofiirratti maxxansaniin hojjettoonni White House barbaachisaa ta'e yoo argame malee sagantaan kun jalqabame gara booda talaallii akka fudhatan beeksisan itti dabaluudhaanis ofii talaallii kana fudhachuuf akka hin jirre ibsanii garuu immoo yeroo sirrii ta'etti fudhachuuf fedhasaanii ta'uu ibsanii jiran United States keessa namoonni 1300 ta'an vaayirasii kanaan yoo du'an kanneen miliyoona 16 ol ta'an immoo qabamu yuunivarsiitiin John Hopkins beeksisee jira. Xumura baatee muddeetti lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 20 ta'an talaallii kana kan fudhatan ta'uu bulchiinsi nyaataaf dawaa Ameerikaatti komishinar kan ta'an Haan beeksisanii jiran. President Donald Trump filannoo baatii darbe geggeessameen angoonni sagalee filannoo dhumaa calalan walga'anii Dimokiraaticha Joe Biden pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uu isaanii sirnaan utuun beeksisin guyyaa tokko dura dilbata kaleessaa deebisanii filatamuu isaanii labsuu itti fufan. Trump dhaabbata oduu Fox'iif kaleessa ibsa kennaniin manneen murtee hedduun filannoo wal dha'e kan isaan jedhan fudhatama dhabsiisus lakkiin xumuramnee jedhan gara fuula duraatti deemuu keenya itti fufna dhimmooti biyya keessaa hedduu qabna kutaalee hanga tokko keessatti sagalee filannoo duduraa hatameeraa jedhan hundumaa nutu injifate Pennsylvania, Michigan, Georgia nutu injifate jedhan. Angoonni filannoo murteessaniiru garuu wixata har'aa magaalaalee guddoo kutaalee biyyattiitti kan wal ga'an angoonni sagalee filannoo calalan waggoota 36 sanatara Yuunaayitid Isteetsi akkasumas innaa bulchiinsa pirezidantii duraanii kan Baraak Obaamaa waggoota 8 ittaanaa pirezidantii ta'uun kan tajaajilan Joo Baayidaniin pirezidantii akka ta'an raggaasisu jedhamee eegama. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa.
Ayyaana moduu ispoortii gabaabduu sanitti maddunyaa fuuftuu tasii tarkaqaba koronaa fuujatteetiin guddoo ispoortii kanallee guddoon boonsitu warri itti jiru ammoo xiqqaatu lettum jijjiira. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Awurooppaa Shaampiyoon Liigi kilaboota 16 wal tafe. Chelsiin RB'f Leipzigii walitti marti. Manchester Siitiin Borussiyaa Moonchengilaadaansii walitti marti. Barkumti 1978 asitti iyyuu akkan walitti marti hin beektu. Barseloonaan ammoo Paaris Saint Germaniin walitti marti. Dorgommii Shaampiyoon Liigii suni dorgommii horiin doolara miliyoon 500 ba'u tawarra taphatullee horiin miliyoon hedduutiin bitatan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Faransaay takalee Paaris Saint Germanii fi kilabiin Leen waliin taphatan irratti Leenitti kilabii Neymar fa'a 1-2 moo'e. Neymar taphsuun irratti immoo gulbiin luqqaate imimmaa naqachaa keessa ba'e tapha keessa ba'e yoo inni eegee buqqaa yookaan ammeeluu fakkaate jedhan suni turte taphitti qophaa'uu jiran keessaa fuu danda'a tun ammoo kilabii isaatiif salleefuu guddoo yaaddo. Neymarii kana taphataa Leesan Tiago Mendezitti miidhe. Isallee osoo tapha isa baasan Neymar namganni 28 kilabii PSG yookaan Paaris Saint Germanii kanatti ganni 3 duratti Barseloona irra yeroo miliyoon 222 irraa bitatte. Eegii inni dhufe kilabiin isa tuniin marroo 3 shaampiyoonaa guddaa biyyisii keessatti taate. Faransaay jechuun shaampiyoonii liigii tan irratti kilabiin isa mondaan walitti marte dorgommii kilaboota kubbaa miilaa ingilish piriimiyeer liigiitti jiran. Liiverpool kaleellee sadarkaa tokkeessoo irra bu'uun dandeenya. Ammaan ta'an Tottenhamii tokkeessoo jira Liiverpool ammoo lammeessoo jirti. Adootaaf kalee irratti isiin silaa Fulham moote tokkeessoo taate taatullee walqixxee bahanii goolii tokkotti Liiverpool suni Mohaammed Saalaah galcheef. Kubbaa adabbii argatetti nam Fulhamii goolii eegu miljala loosee goolii galche akkasiif 1-1 ta'an. Gamhaaniin dorgommii teenisii addunyaa biyyi biyyeerra maraadiin hin taphatan ta'anii taphittaanu ka Awustiraaliyaati. Awustiraaliyaa Open 77 jalqaba gurraan laala 8 taphatan. Taphataan beekamaan teenisii dirree Roger Federer ka jilbii miidhameetiin ganna tokko iyyuu hin taphatine. Yoo wanni cufti qajeelteef taphaan addeebi'u fedhe nama kun marroo 20 shaampiyoonaa teenisii addunyaa kan ta'e jilba kan safayyuu jira innis ilaadootootas keessa taphatanii fedhe. Oduun gabaabduun ispoortii kanu.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itti Gamachota Bauke, Sanam di Damaha, Galme Colonel Gamachu Ayana, Jalatfa, Machaturani, Raman Multit and Dufani, Banalanga, Dar, Ragasila Jaratar, the Fachumal and Defen, Jerhana, Bilagaro Wunshakan, Manamurti Federala Lideta, a policy Ragan Kabaja, a magiciani, Agamajit or Batabar Humlama, Kulani, Sadi Defet Gafat, Tarjamal Turk.
Himana Galme Colonel Gamachu Ayana, Jalatina Moni Digdam Etin Himatamani, in Manimurti or Anna Federala, that the Chaludeta, Hatnaf Kambellame. Raga abboti halanga chakasof ture. Abukatun ni himatam tota, Colonel Gamachu Ayana fa manamurti ol ana federalat yahachu isani tin. Dura golina adda na no finfinne, sulul saat himatamati ni inturu le dubbatu. Abukato isani kesa, toko kantaan, Dr. Tokumma Daba, hala, Colonel Gamachu Ayana fa ergahit amani boda kesa turan, Radio Sagale America tif kane jatani ni jiru.
Baka Colonel Gamachu ningese, duran galime niro korona chukame ture. Kan aku dah rasa jadi sedih dah, angga mesti sedih kita tinggal di mana dulu dah, dari zaman yang sejuru, di dulu dah kolonel kami cuma ayah na, orang yang kesat kan nen, kini ada nama orang yang mana mesti magala anak sulungka tidak dia atur, akad ada, mana sahaja pun dulu itu, kerja afrih untuk dia atur. Abang Alan Gale, Matra, Dank, the Minimal Chief General, and Multilan, Solintani, Milko, Boda, Akatara, Lavazan, the Mutu, Kane, Kalmetra, and Pipatane, Planata, Madarala, Jakaduki, Kalme, Makaki, Kuman, Lama Mas Reset, Durant, and Alizamos Martin, and Pasuni, Sotre, Akanical Mission, and Yuruka Game.
Himanna galme amma mana murti ol ana federala titti dihatet nin jede kanatti abban halanga ragale soddoma ol kan de seyoto hanga amma titti ragale jaha qofatu kan daga hameta utu dubbatame ragale kunnin ille ammatti abboti halanga titti atati nin jiraachu dabu kan dadde charati ibsame fi falmi gama gama nalle man murti cha dagaw doctor motum mandubbatane jiru
ragonni kunni pada asa di sini saya kali namni lama ragam nama lama agame dan satu ragam itu kita tahu juga gara sama abang langgar ragon niko ada cuma dengannya kanaf gara ojek turun di dalam hari musim covid agar ojek turun tak turun deh arah tiga ragam arah tu bagaimana kata arah sani sani yang kesatu ragam suara deh ragam dan ada sabar langga raga jadir hutan deh sebab ini nipe setokko raga nama setokko malak kese hura deh ya curi deh kalau kita mina hari ya curi deh orang kalimu raga ini kesusani di sura tanilu arga cundan deh ini jadi kesa nama raga nama nama mu arga cuyu anan dendo di sura kontra tu karena kesusani wajib tak raga sih kene nama raga deh naga kawamu jadi apa langga iya tak kese kanarat polisin abah langga sudah dengar anjir mukul negatif aje abukat pun demo ragaat agak ukang berlalu mesurera polisin katapi jatuh boleh abah langga sesapi jatuh boleh jaring pun jauh nombor pada mani arga mudan tu arga mani oke demo ada yang seberat kira serat turut buka jaring kuni kita jenguk katapi pada makan jadi tahu kerja ada uti garu tu ra belum tu kau kena me jaring pun yar kute arga mu nampak no temu raga berada bumbu perlahan kerja tu ya sakit ni agak semua ko tanya raga ni polisi teraga kena nak keraga semua kau bumbu kerja tu semua bar sama kerja setelah tu dan dia ni akan wajah muka kan me mana murti bar sama ya dapat kena ni muka kan kerja
mana murti ol ana federalat dah cili deta harta raga lihat agak udah belum mati ni entri wan itu milkahin afif abbotin halangga tv polisin ragole hanga argamani qabanitinin ammaji shani hanga ammaji torba barakuma lama fi kudasadi yero ragan istedaga amutti akkadi hesanis bella maqabetinin jira colonel gammachu ayana hoggana addabil summa oromo kesa tokko kanta an yotaw kanandura asmara etra turani hoggan tota jijira maboda gama biyatiti debi an kesa nam tokko gaba sasagale amerikati muktar jamal finfinera
Kalau tidak bawa budaya urusan tiga kata mata ya, itu pelan pelan untuk kupau jutaan anak durate, paartilee mormituutiin wal mari'atte akka waan akka biyyaa qaban irraallee tolii galan gaafatan. Itti gaafatamtoota fi miseensota paartii isaaniidha jiranilleen akka hiikaman gaafatan. Tsahaayidaamtootti erge.
Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu akka ibsetti haalli nageenya biyyattiin itti jirtu filannoo haqa qabeessa ta'e dimokiraatawaa fi filannoo iftoomina qabu gaggeessuun ni danda'ama jechuun rakkisaadha jechuun ibseera. Obbo Daawud Ibsaa hayuudureen Addi bilisummaa Oromoo ejjennoo paartii isaanii akkasiin ibsaniiru.
Nageenyi biyyattii walii galaa keessatti hin jiru. Waggaa lamaaf walakkaa Oromiyaa command postii jala akka jirtu namni hin beekne jiru addunyaan beeka. Ammallee command post sanaa jirti bakka hedduu lolatu jira jechuudha. Karaa qaabaa kana lola banamee gaaka hundi beekudha. Eessatti gaafirmaatti akka ta'u. Kanaafi haala jeequmsa siyaasaa fi jeequmsa nageenya keessa seename kana karaa keenya akkaataatti keessaa bahamuu fi akkatti furamuu qabu ji'ootan darban kan keessaa yeroo hedduu yaada dhiyeessinirraa kan yaada kanan fudhanne achuma moggaatti dhiifameeti faallaa isaatu hojjetamaa jira. Ammallee taanaan hunda hammataa akka ta'e mareen walii galaa taa'amee rakkinooti politikaa kun furamaniiti sanatti argaanfatama malee carraan filmaatatti deemu argamuu wareegamni haa jiraatu agarruun jeeqamni haa jiraatu malee yeroo turetti boordiin filannoos saffisaan socho'uu hin dandeenye haalli mootummaanis haala kana hajjisuu hin dandeenye sasana maqaa koovidii dabarsanii jechuudha. Kana amma immoo haala irra hamaa keessatti kanatti deemuun waan fakkaataa miti kana jennoo keenya ibsuudhaaf jechuudha.
Hayidureen kun itti dabaluun hooggantoonni fi miseensonni paartilee siyaasaa morkattootaa hidhaadhaa bahanii filannoo keessatti qooda fudhatan malee haqa qabeessummaa filannichaa gaaffii keessa galchaa jiran.
Erga dhufneeti hangammaa deddeebisnee haala paartiin keenya keessa seene haala seeraan alaa paartiin biyya bulcha jedhu duula nurratti gaggeessu. Waajjira keenya seeraa ala cufu nama seera ala hidhu ajjechaa bal'inaan deemaa jiru sochii politikaa godhanii yaada ofii uummata walitti qabanii uummataaf ibsuu akka hin danda'amne kun yeroo yaalamutti institushinii demokirasii yookaan qaama demokirasiif ijaarame demokirasii fi mirgi demokiraasii jiraachuu fi haalli filmaataa lafarra jiraachuu. Kana mirkaneeffateeti gara filannootti kan nama deemsisu galfata kana yookaan immoo dirqama kana ofitti fudhateetu hojjetaa jira. Kana gochuu hin dandeenye. Kana gochuu waan hin dandeenyeef akka hubannaa keenyatti yeroo baay'ee xalaa fi daa'imu ni galchina. Garuu ni gaafatu bakka tokko tokko waa deebii kana dhaqa jedhamu hin kennamuu fi filmaatuma gosa kanaan dura tasa'ees. Filmaata dhugaa hin ta'u jechuudha.
Marii mootummaan dhimma filannoo irratti paartilee siyaasaa morkattootaa waliin gaggeessaa jiru irratti paartiin isaanii hirmaachaa kan jirre kan ibsan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waldhabdee keessoo paartii isaanii irraan kan ka'e hirmaachaa hin jirru dhimmichi boordii filannoon hanga furmaata argatutti jiran. Mootummaan osoo qophii filannootti hin fuulleffatiin dhimmoota xiyyeeffannootti kennee xumuruu qabu qabaa jechuunis hubachiisaniiru.
Filmaati jiraachuudhaaf caasaan mana murtii walaba ta'ee hojjetu tokko jiraachuu qaba. Filmaata irrattu murtii kennuuf ta'a yeroo filmaata irratti wal'abamu. Caasaan mana murtii aangoo tokkollee hin qabu biyya kana keessatti. Yeroo hundumaa namoota hidhaman akka hiikaman ajajatti dabarsee. Ajaja kana poolisii harkatti didee mana hidhaa akka jira lakkoofsa isaanii xiqqaa miti. Kan sadaffaa caasaan mootummaa barbaachisaa qabu warri seera eegani poolisa fi caasaa milishaa kana fakkaataanis warra seera tiksan jechuudha. Isaan kun walaba ta'uu qaban. Isaan kun ajaja paartiidhaan nama olii gad ari'aa kan oolanidha biyyattii guutuu keessa. Dursi kan xumuramuu qabu. Rakkina waltota politikaa jeequmsa politikaa biyyuu keessa seente maree hunda hammataa godhame paartiileen biraa warra kaawwachiisii fi warra kaanis kana waamicha godhamtu jirani kuni dursa xumuramuu qaba kan jedhudha karaa mataa keenya lafa keenya.
Dhimma kanarratti hooggansa paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaarraa deebi argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofni yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. gabaasa radio sagale amerikaatif sahaydaamto finfinneerra.
Biyafan urmo biyotan tfori na il saati rajaka sujjertani gomkhanan mwana mantan jaka sujjertan kan halkan saati afur rallete radoni ahadu FM sagaltami afur abti sadi rati rusani debiani achir ralle jaka sudan netan. Akka jaje waraan naannoo Benishaangul Gumuz jedhetti godina Matakkalitti waraanni isaanii warra farranagaa jire nama 2084 fixe. Ji'a biraan dabarfeessaalleetti warra jarhan qarqaar jedhanii hin shakkane nama humna tokko olitti hidhame. Mootummaan naannoo Amaaraallee ibsarra baase wanti namni nagaa naannoo tanatti ta'uu jira jedhe waan obsanan fitachiisaati. Na kormalka bulchiinsi naannoo lamaan irra nama argachuu hin dandeenye jedhe gabaasaan nu erge.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti koomaand poostiin dhaabbate qaamolee mootummaan farana keenyaa jedhee waamuu fi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay ho'aatiin deeggaramu jedhu jootaa afran darban keessatti lubbuu lammiilee hedduu dabarsuudhaan kanneen 2022 ol ta'an ammoo qe'oo fi dhiisanii akka baqatan taasisaniiru jedhu irratti tarkaanfii fudhachuu isaa ibsee jira. Gabaasa baahimaa naannoo Benishaangul Gumuziin. Akka dhaabbatni sabquunnamtii naannoo Benishaangul Gumuz marsariitii hawaasaa isaa irratti barreessetti ajjechaa lammiilee hedduu fi buqqaatii godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti uumame keessatti hirmaannaa qaban 2084 ta'an ajjeeffamaniiru jedha. Kanneen 90 ol ta'an ammoo harka isaanii kan kennataniif kan boojaman ta'uu ibsee jira. Odeeffannichi namoota poolisiin qabaman keessaa hangam isaanii mana murtiitti akka dhiyaataniif adeemsa seeraa isaanii kan ibsines ta'u shakkamtootni 1,100 ta'an qabamaniiru jedha. Jeequmsa godina Matakkal keessatti uumameen namootni 22,000 700 ol qe'oo ofiirraa buqqa'uu dubbachuudhaan deeggarsi namummaa taasifamaafii jira. Akka deebi'aniifis tumsi taasifamaa jira jechuun ibsa. Aangoo mootummaan itti kenne gam tokkotti dhiisuudhaan qaamolee mootummaan farreen nageenyaa jedhee waamuuf kanneen odeeffannoo kennaa turan hangoota mootummaa sadarkaa naannoo hanga aanaatti jiran 66 irratti tarkaanfiin fudhatameeraas jedha ibsichi. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz waajjira nagaaf tasgabbii akkasumas koomishinii poolisii naannichaatti irra deddeebiin bilbilus yaada aangoota argachuuf ammaaf milikoofne. Bulchiinsa koomaand poostiif bulchaa godinichaattis bilbillee osoo eeyyamamuun ta'in hafanii jiru. Pireezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan torban darbe keessa qaamoleen hidhatanii godina Matakkal keessa socho'an harka isaanii gama nagaatiin kennatanii akka seenan waamicha isaan dhiyeessaniif daangaa yeroo isaan ka'an torban darbe kan xumurames ta'u hanga torban darbetti namni tokkollee harka isaa mootummaaf kan hin kennanne ta'u waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa ibsee ture. Gama biraatiin bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsaa irra baaseen naannoo Benishaangul keessatti gocha hamminaaf balleessaan lammiilee nagaarra ga'aa jiru hamma baachuun danda'amu olitti ta'eeraa jechuun beeksisee jira. Dhaabbatni sabquunnamtii naannoo Amaaraa daayireektara olaanaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna wabeeffachuutiin ajjechaa lammiilee Amaaraa Agaw Shinaashaa akkasumas immoo lammiilee nagaaf haqa qabeessaa Maakoo Bartaaf Gumuz mirgi isaanii kabajamee yeroo isaan itti jiraatan fagoo miti jechuun ibsa. Akka daayireektarichi jedhanitti fardeen adda bilisa baasaa uummata Tigraay isaan TNL jedhanii waaman miseensota paartii sosochii dimokiraataa uummata Gumuz Goodeen qaama isaan ONG Shanee jedhaniif isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman akkasumas itti gaafatamtoota mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz tokko tokko ajjechaa lammiilee nagaa godina Matakkalitti raawwatuu fi buqqaatii uummataatiif sababaa jechuun himatanii jiru. Gocha hammina lammiilee nagaa irra ga'aa jiru akka duraanii ibsa qofaa irratti baasnee naannoo Benishaangul Gumuziin kadhannee yeroon itti dabarru xumurameera jedhan. Hojiin itti aanu mirga lammiilee keenyaa kabachiisuuf qaamolee TNL ONG Shanee Benishaangul Gumuz keessatti maandeeffatanii jiran irratti gara boqonnaa tarkaanfii fudhachuutti dhufeeraa jedhan. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf gara daayireektara olaanaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunatti bilbillee haa ta'u malee ammaaf milikoofne. Ji'oota afran darban keessatti naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti qaamolee mootummaan farreen nagaa jedhee himatuun lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo jabasuu jirtan. Miseensoti marmarii Ameerikaa bara 2020 hirmaachuu dirqama waan akka kafees turan wujii akka kara turan pirezidaantii mataan qorachuu bajata mootummaa raggaasuu fi irratti falmuu fi walmari'achuuf waan akka kara turan Kaatiriin Giibsanitti erge jalanne nutti.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp irratti himata banuun ture koongireesiin Ameerikaa bara 2020 hojii kan jalqabe
Donald Trump is going to get away with abusing his position of power.
Donald Trump ango qaban seeran ala ittigargaramu kara argatan jedan Sena America keset yero sadafaf yekalal chigegge famen Trump himatarratti diyate kan American Ukraine gargar sakennun akashen mormitu siyasa Trump kataan Joe Biden ratti akak iya fattu godan jedu sanarra walabataan
President of the United States is not guilty as charged in the
President of the United States himatarratti diyate ra walaba Senan yadachu isu malus garu Malik kahimataman yadanno ka amejir demokraton haldure tolchu yalanir yokin presidentin kun himatamu akka qabu mallatto lafakaan garu waye werri virusi corona battalu matti falmi siyasature harka caale baati bitote sadarbe gara duma werra virusi corona tisubjech sochi jiru marti akka cufamu taun dinagde america rakorabuse congress ni senabi yetti kesat gargasa guddicha jedame akaraggasu sudirqisise
lives are at stake this is not a time for name calling or playing politics
jiren danqame jira yero amma kanitti maqawol dofnu fi siyasan tabannu miti jedan gargasi dollar trillion sadi karaggasi fameyo taw barakuma lama digdama kesa wannakasi bada mulanne
when congress wants to do something even an incredibly expensive package that has a litany of
congressin wa argachu yo barbade basi gudda wanga fat kandinagde bi yetti qama hundan utubu fi wangochu dandan tanan nigodu jedan congress nigaru virusi corona ittisuf malaharan hagargaram nujechun qabsaature
the united states congress was one of the last institutions to make any adjustments
Congress in the United States why virus corona wantau qab lafaka achuf dabatoti san uma bokin bodde tafan kesa tokota ejira sababi werara virus corona ankankay walgae fi falmi fagenyarra gaggesa turan sagale kenno ratti sakasum gargar sero dukumni mudate qofaf kenna mukun yerof taus misensota congressa hunduma bra simanna narganne baati wat abajji darbe kesa George Floyd harka polisota ti du'u wali walqabate gutumma United States keesat mormin kanka yeyo taw seeratumtoonni United States caasaan polisi akka jijjiramu fiyade diyate raggaasifne
The country has given us the opportunity to lead and my friends on the other side
akka hoggannuuf biyyattiin carraanu kennite turte hiriyoonni koo kan paartii rippaabilikaanota raggaasisuun feene jedhan mufannaan itti fufee gargaarsi uummataaf kennamu marsaa biraaf gaaffii dhiyaate irratti seeratumtoonni baatilee fi waliigaluu dadhabanii dhumarratti seenetti kuffise rippaabilikaanonni yaada gargaarsaa kana kufuusaaf sababaan kennan baatii guddaadha jechuun akeekkachiisan
I don't think the current situation demands multi-trillion dollar package so I think it should be highly targeted
halam majru gargasa miliona heddu akasi kabarbaadu miti kanaf sirritti ratti qiyafatamu kan qabunatti fakkata jedan republican tich mitch mcconnell baation kololesa kesa hati murti ami baret misensa mana murti mumicha tania kawjetani kar republicanonni teddumatan senesni united states raggasise demokratonni garu mormani turan chak shumar akajani
the republican senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the supreme court
senata kesatti calma sagale ka qaban republicanonni fedi ummata danqun filanno presidenti gaggesu erojiru kana giddutti bareti mudama umri gutu mirkanessan jedan filanno presidentumma baati sadasa kees gaggeefam Joe Biden masara White House akkasenan godejira garu barri kumala maaf digdam manamare bakka buota fi senetaaf murti tokkotu hin kennin tumramuuf deema sababiin isaas barcuma seneta lamaaf eenyu akka filatam murteesuuf kutaa Georgia keesat filannoon baati amajji dhufu gaggeefam sana booda waggooti dhufan lamaaf seeneta kan to'atu paartii isa kam akka ta'e baramuuf jira
Tara kan taboriti waldacha nagajane nagay ansoraala khayte sagantafa na maratitan.